Tudo é entertainment.
Now I know the reason. Now I know
all the way. So nice music.
Now I know why you do this.
Uchali gunije mama, uchali.
Now I know why you do this.
Uchali gunije mama, uchali.
Oni posita ine pa social media.
Uchali gunije mama, uchali.
Yes, I know ni rangi za you can't let go.
Uchali gunije mama, uchali.
Nadena kuona why ukuchita so.
Uchali gunije mama, uchali.
Nibona kuona cheska why ukupanga so. Bichani we uchose po mafoto yanga unisoko nezela bikondi banga nikupemba just let me go na we uleke kumwetu kaba ine nikupemba just let me go baba nyaku mwenga ninja ine we ai. Now I know why you do this.
Uchali gunije mama, uchali.
Onipozita ine pa social media.
Uchali gunije mama, uchali.
Yes, I know ni rangi za you can't let go.
Uchali gunije mama, uchali.
Nanena kuona why ukuchita so.
Uchali gunije mama, uchali.
Nibona kuona cheska why ukupanga so.
Uchali gunije mama, uchali.
Unipakazga pakazga papeji yako ya.
Uchali gunije mama, uchali.
Nibona gomezela uchali kuni kumbuka.
Uchali gunije mama, uchali.
Chikukwana inebiri malakale Okone nangila vitemwa Chikukwa chakuyo woya baine Balibose apo uli na banyako Mwenu topiki njaine Ulegele tukudumba twaine Machelo uti uchitenge ngosi
Nikupemba just let me go.
Na we ulege kumwetuka baine
Nikupemba just let me go. Now I know why you do this.
Uchali gunije mama, uchali.
Oniposita ine pa social media.
Uchali gunije mama, uchali.
Yes, I know ni rangi za you can't let go.
Uchali gunije mama, uchali.
Nanena kuona why ukuchita so.
Uchali gunije mama, uchali.
Nibona kuona cheska why ukupanga so.
Uchali gunije mama, uchali.
Thank you.